ma alina washize hamwe ibiganiro.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Ikiganiro dusangira ijambo kuri iki cyumweru turibanda ku cyifuzo cy'umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije wifuza ko abakozi ba leta bajya bajya mu kiruhuko cy'izabukuru ku myaka 55 aho kuba 65. Muri studio muri kumwe nanjye Edi Rwema. Bwana Frank Habineza uyobora iri shyaka akaba n'umudepite mu nteko ishinga amategeko asanga ibi byafasha gutanga imyanya ku rubyiruko rwinshi rurangiza amashuri rukabura akazi. Sitati rusange igenga abakozi ba leta mu Rwanda mu ngingo yayo 101 isanzwe iteganya ko ujya mu kiruhuko cy'izabukuru aba afite imyaka 65, cyakora uwujuje imyaka 60 ashobora gusaba gushyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru. Kuri Habineza we yifuza ko ufite imyaka 55 ku bushake bwe yafata ikiruhuko cy'izabukuru agatangira guhabwa amafaranga ye yagera ku myaka 60 akabona guhabwa yose. Ibi n'ibindi nibyo twaganiyeho na Bwana Frank Habineza nyiri iki gitekerezo na Bwana Andre Mutsindashyaka uyobora sendika y'abakozi bakora mu mirimo y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Bwana Frank Habineza aratangira atubwira impamvu yifuza ko iri tegeko ryahinduka.
Icyambere nifuzaga yuko ku myaka 55 kumuhemba byafasha cyane ku bandi bifuza kwinjira mu murimo cyangwa mu kazi, cyane cyane urubyiruko ko nabo bakwinjira mu isoko ry'umurimo, kuko cyane cyane ujya kubona abantu bamwe bashobora kumara imyaka 45 runaka tambutse programu zifite gasaro amahirwe kuko ubundi umuntu azinjira mu kazi. Icyo gituma cya kabiri iyo urebye umuntu ufite imyaka 65 akiri mu kazi mu by'ukuri cyane ubwo yakinyine aba ntambara adafite yagaragara zo mu gihugu ari umusaza cyangwa se umukecuru ubona avunika noneho yasinda akazi kasa ingufu usanga mu by'ukuri agenda rwose utagifite umubyeyi wawe kuba ari muri mu kwawe kazi. Noneho turavuga ati iyo umuntu agiye mu kiruhuko cy'izabukuru akiri muto afite imbaraga ashobora no kuzakoresha izo mbaraga ze mu bindi bintu biteza imbere, ashobora no kujya kwita ku bana cyangwa se kwita ku mirima yiwe cyangwa se ku nka ziwe, akaba ashobora kumara igihe cye agikoresha neza n'amafaranga yateganya akamugirira akamaro. Naho ku myaka 55 ibyo kuri ibindi bihebye abantu bashobora kongera kubaho imyaka 10 bakarinda cyo cyane usanga kenshi baba bageze mu myaka nyine igira n'ituvuga ngo gite cyo kubaho cy'umuntu mu Rwanda imyaka yo kubaho igabanuka cyane kuko ashobora gukora ashobora kugira amafaranga ye imyaka 15 cyangwa se 20 nka biragoye cyane rero dufite amashobora kugeza ku myaka 25. Ndumva ko ati by'ukuri ikiza cyari kuba ari uko umuntu agiye mu kiruhuko cy'izabukuru ku myaka 63 ariko n'undi ubyifuje ku myaka 55 akaba yagomba kuko iyo ugiyemo imbere abagwa makeya
nicyo nifuzaga kukubaza. Iki cyifuzo waruvuze ko hari abaturage basanzwe ugisangiye, hanyuma se wari wagera ku rwego rw'uko iki cyifuzo cyawe wakigeza imbere y'inteko ishinga amategeko dore ko uri n'umudepite?
Urumva kino abasobanura ni uko yatukura itegeko rijyanye na batatu y'abakozi ba leta arimo n'iyo ngingo yari iri itegeko rikuru rigena abakozi ba leta ryakorewe muri komisiyo mbere mu rwanda ndetse n'umuyobozi nanjye muri komisiyo y'ingabo y'abaturage twariganyeho cyane ndetse nagaragaje igitekerezo cyanjye cyane na minisitiri ushinzwe abakozi ba leta ndetse n'abandi batekiti mu cyo atekiti kamwe nabo twatumije ibitekerezo bakaje bazaba batekiti ariko twa mu gihe cyo kuri fora twabaye mu mutwe maze fora yuko bigomba kujya no gatatu mu mutwe
Tufite kandi na Bwana Andre Mutsindashyaka, uyu akaba ayobora sindika y'abakozi bakora mu mirimo y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Bwana Mutsindashyaka, wewe nk'umuntu uhagarariye abakozi, iki gitekerezo cya Depite Habineza mwebwe mu kivuga hiki?
Namba kaze nibyo nduko na dipite amaze kubivugaho muri sendika yacu yakozwe mu bucukuzi mu y'agaciro. Natwe twifuza ko iyi myaka igabanuka cyane, ikaba n'ubundi kuri 60 ushaka kuba yafata pension akaba yajyamo ku myaka 55. Impamvu ituma abakozi bo muri mining babyifuza ni nyinshi. Abakozi bo mu bucukuzi bwa mining bakoresha imbaraga nyinshi, bakoresha imbaraga nyinshi ku buryo kugera ku myaka 65 mu by'ukuri bahagira bara nta mbaraga bagifite. Ariko baramutse bagiye ku myaka mikeya, wa mukozi muri ya myaka yakoze yizigamira ndetse na experience afite, ukumva ko agiye mu gihe cy'izabukuru kuri iyo myaka yabasha kumufasha ndetse no kuba yabasha guhanga umurimo agifite akabaraga, ndetse akabasha no gutanga umurimo nawe ku rundi rwego rwe kubera ko aba afite ibyo yakoze bikanatanga na ya mahirwe n'ubundi yuko n'abakiri batoya babasha kuza bakagana umwuga bakiri hakiri kare. Natwe rero rwose muri sendika iki cyifuzo turagisangiye kandi kiramutse kigezweho cyaba ari ikintu cyiza abakozi bakwishimira.
Ariko Depite Habineza kugaragarije ko bagerageje kubihindura mu nteko ishinga amategeko, ariko hageze igihe cyo gutora basa nkaho baganjwe, cyane cyane ko majorite yatoye ko iriya myaka iguma uko imeze. Bigaragara ko benshi mu baturage badashyigikiye iki gitekerezo wowe na Depite Habineza mwifuza ko cyajyaho.
Birashoboka cyane no kuvuga ngo birashoboka ni nako byageze ku itegeko ryaratowe, ariko n'ubundi ubuvugizi burakomeza. Gusa tukaba dufite amahirwe muri close y'itegeko rirebana n'iryo kujya muri pension yuko hashobora kubaho ko hakwigwaho ibyiciro byihariye kugira ngo bibe byabasha guhabwa ayo mahirwe. Atekereza ko aho ngaho mu biganiro bigomba kugenda bigirwa n'ibyo byiciro bishobora kwitabwaho mu bundi buryo. Ariko kugeza uyu munsi kuko itegeko ariko rivuga kandi ariko ryatowe turabyemera kuko abadepite baraduhagaritse twese.
Depite Habineza, hari abashobora kwibaza mwebwe nk'abadepite aho kugira ngo mugerageze mukure icyiciro runaka mu kazi, ahubwo mwakabaye muharanira ko urwo rubyiruko mwifuza ko rusimbura abo bantu rwabona akazi, mubihuza gute?
Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo itegeko rijyanye no gutangira akazi naryo ryaragenduwe, urumva mbere umuntu ujya mu kazi atangira mu kazi afite imyaka 18, naho muri iyi tegeko twarabigabanyije kugera kuri 16 kuko ko n'umuntu ufite imyaka 16 yemerewe gukora niwe nashyiriyeho ngo ko imyaka yo gutangira akazi itagabanyijwe kugera kuri 16, kandi iyo kuva mu kazi ikaba yo itagabanyijwe kugera kuri 15. Ubu hose byahura gute kubera ko ntabwo bivuga ngo abaje kuje gusaka uriya murimo ni benshi bakajya ku 16, ariko ntibafite aho bajya. Noneho wabira n'amahirwe asanzwe ahari yo kugira ngo abantu babone akazi nayo ntabwo ari aba benshi, kuko tubona abantu bafite akazi mu Rwanda cyangwa bita unemployment mu rubyiruko ari benshi cyane. Urubyiruko rwinshi rurangiza kwiga za kaminuza ukabura akazi, ndetse niba abagura ngo bihangire imirimo ugatanga kwihangira umurimo kuri sitade ntabwo byoroshye kubera ko bisaba igishoro kandi n'imisoro iri aho nayo ugasanga ari gupfa akoye cyane kugira ngo abone urubyiruko umuntu wenje kufata cyangwa se washyigikije amashuri yaba yarangije sikoderi cyangwa se kabira yarangije akisha kwikorera biragora cyane. Uretse noneho mu Rwanda umukoresha ufite abakozi benshi cyane ikigaragara ni leta, kuko dogiteri purize cyangwa abikora ku giti cyabo ntabwo aribo bafite akazi kenshi cyane. Bivuga yuko hari izindi mbaraga zigomba kongerwamo kugira ngo na dogiteri purize ndetse na sosiyete sivile nayo nayo atanga akazi kenshi, ariko ntabwo birashoboka kubera imiterere y'ubukungu bwacu uko buhagaze. Ubwo ntabwo nanga yuko hakongerwa, ndagishyitse ko hakongerwa uburyo bwo gukora imirimo cyangwa imishinga myinshi harugura za itaji tamata nyeza zutikita matazi aliko nago ujiyo kuri tere usanamuzi kuri panigwensha kastakari alimugwensha
Bwana Mutsindashyaka wowe abo mukorana muhagarariye ntibashobora kuvuga ko ibi ari ibyemezo bigamije gusa nkaho bikumira abantu bakuze
oya bwe katoriko twabibona wende no muri cyane kandi n'ubwo ariko tubibona bitewe nuko urya icyemezo gifatwa abadepite bafatwa itegeko ryo kujya ku 2025 ndi ukarigano n'undi natwe twitabiriye urebye niba imibereho experience de vie muturage w'umunyarwanda ageze ku myaka 68 ibyo ikaza muri bimwe mu bijyanye byaragendeyeho kugaragaza ko abaturage imibereho myiza uyu munsi yarushaho kuzamuka twese turabibona kandi nanone tukiyongeraho tukabirengagijeho umugani kuri gahunda guverinoma yihaye yo guhanga imirimo hafi 200 buri mwaka igenda ikorwa ibyo nibyo tubona ko ari intambwe itewe ariko ko twe tuvuga tuti ibyo ni byiza rwose kandi binagerwaho no kuba bikorwa ni na byiza gusa abantu barebye kuri bya byiciro byihariye nk'uko bifite ibyiciro by'abashobora kuba bajya mu byiciro muri pansiyo ku myaka 50 bitewe n'ubwoko bw'imirimo bakoze cyangwa se imyaka runaka iyo rumu itegeko ryashyizemo ari nziza ko ibasha gufasha kandi natekereza ko itegeko ritorwa aricyo bashobora kuba kuba riteyeho wenda bavuga bati nihazaboneka ibyiciro byihariye bizatekerezweho avuga ngo twebwe mu rwego tuvugira rwacu rw'abakozi ari naho umuntu avuga ati icyo cyiciro cyarushaho kugerwaho byihariye kugira ngo abo bantu babe bashyirwa kuri ya myaka nabo bagirirwe amahirwe yo kugira ngo babe bagabanyirizwa kuri iriya myaka umuntu akanasanga kandi kuvuga ko byakumira imirimo ese ubwabyo tunarebe abari mu mirimo ni bangahe n'ubundi bajya muri pansiyo kumva tutabihuza cyane ahubwo twareba tuvuga tuti dushishikariza abantu n'ubundi baba bafite ubushobozi baba bamaze imyaka mu kazi nubwo igihe yitegura kujya muri pansiyo atangira ahanga umurimo azaze hanze agiye muri pansiyo bizinesi yahanze cyangwa se imirimo runaka yahanze na rwo rubyiruko rurangije amashuri rero rwabasha kuyijyamo tukumva ko ibyo byabasha gufasha mu mpande zombi
Depite Habineza bimwe mu bihugu byagerageje gukora ibyo wifuza kugeraho mu Rwanda byo kugabanya imyaka abantu bagiraho mu zabukuru byagiye byisanga mu bibazo bikomeye by'ubukungu kuko icyo gihe imisanzu batanga yaragabanutse ahubwo ugasanga leta irarushaho gusohora amafaranga ku bantu bagiye mu zabukuru icyo gihe wibaza ko mu Rwanda icyo kibazo kidashobora kuba
murakoze cyane urumva kugira ngo umuntu yemererwe kubona amafaranga niwe tanse kujya mu zabukuru uretse imyaka nuko agomba kuba yarakoze imyaka nibura 15 ubwo ni mu bakozi rusange ariko nko mu bashinzwe inzego z'umutekano ho tuvaho ntabwo agira 15 ho bafite 45 43 kandi reshe ariko ni ukuvuga ngo iyo umuntu amaze gukora imyaka 15 aba yarizigamiye amafaranga ashobora kuzamutunga kugeza mu zabukuru rero tukavuga ati kimwe n'umuntu yatangiye akazi afite imyaka 20 akora icyo gihe imyaka 15 ikarenga akagiza 20 akagiza 30 abikora yumva rero akaba nta n'imbaraga gifite zo gukora ageze muri 60 nta n'amafaranga umuhaye ushobora no kumwirukana ku kazi birashoboka kubera ko imbaraga zabaye nkeya ariko wamwirukana ku kazi kandi ibyo niho habaye bari forme hano abantu bakabura akazi ariko bakabura akazi bakajya bakicwa n'inzara kandi barakoze imyaka irenze 20 ntabwo bapfa batunze n'iriya pansiyo yabo ariko kuba batanyuze iyo myaka bakabura icyo bajya bakaba ari nuko batunga abana babo cyangwa no kwiyamira inzara abanyeshuri kandi barakoreye igihugu tukavuga ati nubwo leta ngo ntabwo yabura amafaranga ahagije yo kwishyura abantu batangiye pansiyo kuri iyo myaka 60 aho kandi abantu barabarangisha amafaranga yabo rero ugasanga ziriya za yitwa rsp niyo kesho sheri ya kera aho gufata ayo mafaranga ikajya gufasha kuyubakamo amazu y'ibitari nko akomeye cyane amagorofa hirya no hino mu gihugu n'abasaba ngo ufite kubura amafaranga y'abaturage akajya kuyishyura mu mishinga hirya no hino kandi amafaranga rimwe na rimwe n'iyo mishinga ubona ni imishinga itunguka ufatana n'amazu yubatse hirya no hino za Musanze za Rwamagana ayo hose hari abakiriya barimo ukavuga ati amafaranga arahari bisaba gusakura abagayitanga neza kandi leta isanga ifite gahunda nziza y'imibereho y'abaturage bakayishamye imbaraga amafaranga yaboneka kuko ntabwo amafaranga y'ubudurugo kwa amafaranga y'abantu bajya kubaka ayo mazu hirya no hino mu gihugu bakayashora mu mishinga runaka myinshi cyane rimwe nakanahombe ni ukuba bayihaye ba nyirabo bayakoreye imyaka irenze 20 byabageza kurushaho.
Ariko depite, ayo mafaranga arahari kuko abantu benshi bakiri mu kazi, icyo gihe ugiye gufata icyemezo cy'uko abantu bahagarika akazi ku myaka 55 byavuga ko umubare w'abantu bajya mu zabukuru nawo wakwiyongera, hanyuma abatanga umusoro ukaba wagabanuka, icyo gihe byo wumva nta kibazo byateza?
Nuko umuntu aba yarakoze imyaka irenze 15 akageza mu myaka 20 atangiye akazi afite imyaka 18 akageza imyaka 30 agikora imyaka 40 agikora, ni ukuvuga ngo uwo muntu ntabwo agomba amafaranga ye ntayahari, arahari kuko imyaka 15 irahagije kugira ngo uhabwe amafaranga ya pansiyo. Ni ukuvuga ngo umuntu aba ari mu myaka y'inyongera, kandi nkuko mwabyumvise icyizere cyo kubaho ntabwo kimwe na 38 kuvuga ngo ubonye amafaranga yawe 35 igisibe n'imyaka 3 gusa cyangwa 5 kugira ngo ubukiriho, kuvuga ngo ayo mafaranga ntacyo yaba akumariye. Ariko iyo abonye ku myaka 60 amafaranga yakugira icyo akumarira, cyangwa se wifuza kuko iyo umuntu agiye imbere imyaka 5 mbere ntabwo amuha yose, amuha igice ariko kugira ngo icyo gice cyagufasha kugira ngo ukore ibindi nawe mbese ushobora kuba wanyiza wayishinga n'akazi ugahanga imirimo ugaha n'abandi akazi kuko nawe ngo ukibadaga gukora. Naho ku myaka 65 cyangwa 66 utangiye kurisaba hari igihe nari imbaraga zose mubiri zazagabanuka cyane, ndetse rero murabizi yuko n'indwara nyinshi cyane ziba zitajya gufata abantu muri iyo myaka, indwara ziba zidakira kumva yuko byaziza rwose, kandi tuzakomeza tubiharanire yuko byavugururwa kubera ko itegeko igihe cyose iyo rimaze ndumva amezi arenze 6 cyangwa umwaka imyaka 3 ishobora kuba yakugarika ikaba yahinduka rwose, ndumva tuzakomeza tubiharanire kugira ngo bihinduke.
Andre Mutsindashyaka, wowe kuba afite impungenge z'uko icyo gihe leta yabishora kurusha uko yinjiza, ubabwira iki?
Ntekereza ko kubafite impungenge z'uko leta yabishora kurusha uko yinjiza akitaba imbogamizi ikomeye, kuko n'ubundi abanyarwanda uyu munsi uko iminsi igenda izamuka, uko imyaka igenda iza, n'icyizere cyo kuba kigenda kirushaho kuzamuka, n'abantu barushaho kwinjira cyane mu rwego rw'abikorera, kandi ukarushaho kubona yuko urebye na n'imisoro yinjira umwaka ku mwaka ni kimwe mu bigaragaza yuko ingamba zigenda ziboneka. Tugomba tutakagize impungenge z'aho ngaho, ahubwo aho twashyira imbaraga cyane hashyirwa imbaraga mu gutuma ba bantu ubwabo ba bakozi n'abatagomba gutanga imisanzu barayitanga uyu munsi, numbare hakwiye gushyirwa imbaraga cyane kuruta ko twibaza ngo amafaranga yaba makeya, kuko pasetika z'abakozi dukora ubuvugizi kugira ngo umukozi wese ukorera undi atangirwe imisanzu bwa ubwiteganyize bw'izabukuru, ariko siko bose babitanga. Aho hantu hashyizwe imbaraga icyo gice niwo abatekereza kuri iyo mbogamizi, iyo mbogamizi yavaho bitewe n'uko imisanzu yaba yarakusanyijwe ku bwinshi, kuko urebye nka sekiteri foromeri dufite ni nyinshi, kandi nyamara hari amadedika ahari yagombye gutanga uwo mutaza kugira ngo akore ubwo bukangurambaga abakozi b'abaorganizi bahurizwa hamwe ku masendika noneho babashe gutanga imisanzu yabo y'ubwiteganyirize bw'izabukuru. Hari ndetse na bamwe mu bakoresha babasha kudakata ya misanzu yabo, bamwe babakwepa gutanga umusoro imisoro, hari n'abandi ariko babikora nyine kuko batabisobanukiwe. Aho hose kumva ko hakikeneye gushyirwamo imbaraga kugira ngo nawe umuntu aba afite impungenge ngo azatangwa zaba benshi kuruta yinjiye, aho ngaho ntabwo nemeranye nabyo cyane. Twashyizemo imbaraga mu bukangurambaga kugira ngo umukozi wese abashe gutangirwa imisanzu ye muri y'izabukuru yo muri pansiyo, aho ngaho rwose numva nta mpungenge twakomye kwakira.
Tuvuge ko iryo tegeko rirahindutse icyo gihe ryareba gusa abakozi ba leta cyangwa se ryareba abakozi muri rusange? Riramutse rirebye abakozi bose muri rusange, ese abikorera ku giti cyabo nk'uko wari ubivuze haracyari ikibazo cy'uko bamwe mu bakoresha badatanga imisanzu y'abakozi, mwumva hatabaho igitutu ku bakozi bakorera abikorera ko nabo bakwifuza ko iyo myaka yagabanuka kuri bo? Bwana Mutsindashyaka, hanyuma na Depite Habineza aze kukivugaho.
Murakoze. Ndekereza ko ntabwo tuvuga umukozi, umuntu aravuga umukozi mu buryo buri rusange, ntabwo bavuga ngo bikorerwe icyiciro kimwe cyangwa bikorerwe ikindi, ku bwacu bose kuko twese turakora dukora kimwe, bibaye byiza byareba uwitwa umukozi wese, nta kuvangura kubayemo, nta cyiciro runaka bibayeho.
Depite Habineza.
Itegeko ukamwe kabiri itegeko n'umuntu n'itegeko akozwe ariko iyo myaka ya pansiyo ibari imwe na bereba abakozi bahita gusa irebana n'abakozi bose muri rusange mvuga ngo itegeko rihindutse ryareba abakozi bose muri rusange ikindi nakongeraho ni uko uko imyaka logike yacu abagenzi neza batemera rwose uko abantu bava mu kazi hakiri kare abandi benshi barinjira uvuga ngo nta ntabwo haba hari ikibazo cy'uko ngo amafaranga azabura kubera ko niyo abantu umujyi wavuye mu kazi afite imyaka mirongo itanu n'itatu mirongo itandatu kimwe gusaba ariko ushobora no gutangira gusaba kuvamo kubera mirongo itanu n'itanu rwa rubyiruko rwose wemerewe gutangira akazi ku myaka cumi n'itandatu ruhita rwinjiramo rukazira icyo cyuho niho ruhita rutangira gukotiza gutanga umusanzu wabo nivuga ngo ruhita ruzira icyuho kandi niba n'ikindi y'amafaranga abantu batanze baba bamaze imyaka hafi makumyabiri cumi n'itanu bayatanga urumva ni ukuvuga ngo ayo mafaranga yabo aba yaragiye ahari noneho n'abandi baje bashatse nabo bakayatanga muri ekonomi nta rwose wagaruye rimwe cyane nta gihugu cyari gihari kuko bamwe bavamo abandi binjira ni ukuvuga ngo ntabwo bavamo mu kazi gasigare nta muntu ugakora abandi bahita bakora icyo gihe amafaranga akomeza aza rwose nta gihugu cyaba gihari.
Hanyuma se kuri icyo kibazo bamwe mu bakoresha badatanga imisanzu cyangwa se batarasobanukirwa neza agaciro n'akamaro ko gutanga imisanzu y'abakozi babo icyo gihe ni iki mubasaba gukora?
Ibyo twavuga amahirwe yuko n'itegeko rigenga RSSB ari cyo gihugu gishinzwe uwiteganyirize amahirwe akorewe muri komisiyo mbarijambo y'imibereho y'abaturage nabyo twagishyizemo ingingo nyinshi zikomeye ko RSSB ihabwe ubushobozi n'ububasha bwo guhana abakoresha abo aribo bose baba abo muri sekiteri purive cyangwa se n'abandi bose batatanira umusanzu abakozi birimo n'itegeko ku buryo hari uburyo bwo kubakurikirana nta mukozi ndetse dufite n'uburyo bwo gukora igenzura muri komisiyo yacu twakoze igenzura mu kugeza itegeko kuri murimo ku mujyi wubahirizwa tugenzura mu bikorera ari muri za sindika ndetse twagiye no ku mahoteli atandukanye tureba niba abakozi bahabwa amakontara ngo itegeko yuko umuntu wese ufite akazi agomba kuba amakontara kandi n'abakora tukabakangurira yuko batagomba kwemerera gukora batanga kontara kubera ko niba batanga kontara nyine bigaragara yuko batazabona uko biteganyiriza cyane cyane abakozi bakora muri za hoteli mu bigo bitandukanye mu nganda niyo kontara neza atiremewe aho kumara akayitangira n'uwo musoro ndetse n'iyo misanzu igatangwa ni ukuvuga ngo icyo dukurira hano ndetse twatangiye no kuri iryo suzuma turimo ryubahirizwa ariko harimo ushinzwe kubikurikirana ku rwego rw'akarere tukabaha umugenzuzi w'umurimo cyangwa reba insipegita ku rwego rw'akarere abagomba buri karere kose ko umuntu atambuka nk'ufite reba insipegita agomba kugenda areba abakozi bo mu karere niba bafashwe neza byubahiriza itegeko kandi ubu ntabwo ashinzwe kureba abakozi ba leta aho bagomba kureba abakozi bose abikorera abo muri gahunda n'ahandi hose ntabwo ari uko itegeko ryubahirijwe kandi nk'uko hari na sitarategi kugira ngo ryubahirizwe icyo kibazo cyakemuka.
Depite sinzi niba mufite imibare ariko se iyo murebye ku mwaka abantu bajya mu zabukuru bageje imyaka hagati ya mirongo itandatu na mirongo itandatu n'itanu baba bangana gute? Hanyuma igihe mwatoraga ririya tegeko ibyifuzo byanyu bigatsindwa abo mwari muhanganye cyangwa se abatarabonaga ibintu kimwe nk'amwe ni ibiki baheragaho kugira ngo batemera ibyo byifuzo byanyu? Gusoza Bwana Mutsindashyaka wari uvuze ko iki ni icyifuzo gishyigikiwe na benshi mu masendika yanyu, ni iki mukora kugira ngo ibyo byifuzo by'abakozi banyu bizashyirwe mu bikorwa?
Murakoze n'ubundi sendika cyane cyane izacu aporoshe dukoresha icyo kwashyize imbere ni guteza imbere ibiganiro rusange mukomeza kubiganiraho n'abakoresha ndetse na minisiteri ifite mu nshingano zayo twizeye tudasikanya ko mu gihe runaka impamvu zimaze kurushaho gusobanuka ndetse n'abagomba kubigiramo uruhare nabo bamaze kubona ko koko ibyo abakozi basaba ko nta kibazo biteye mfite icyizere cy'uko hari igihe kizatagira bigakunda kandi bikemerwa kubera ko mu biganiro dukorana n'inzego dukorana nazo yaba ari urwego rw'abikorera yaba imitsi y'abakozi ba leta n'umurimo tuganira nayo munsi ku munsi n'amategeko icyo kenshi abantu bakunda kukigarukaho kandi icyiza tugira tunashima ni uko uko ikibazo gikunda kuganirwaho niyo mpamvu zikarushaho kugenda zibonerwa ibisubizo igihe kigera bakavuga bati ariko birakwiye yuko ibintu bibasha guhinduka kubera ko nk'uko honorable yamaze kubivuga amategeko ashyirwaho ku bw'ineza y'abaturage iyo bimaze kugaragara yuko itegeko runaka rikeneye kuvugururwa bigashyirwa mu bikorwa ibyo ngibyo bifite icyizere cy'uko bizakorwa kuko rimwe kabiri leta yacu ikunda guhindura amategeko bitewe n'uko ibona ko hari impamvu runaka ibyo bimukwiye guhinduka icyo rero ubuvugizi burakomeza bugakorwa ndetse n'uko impungenge ndetse n'imbogamizi zigenda zikurwaho ibyo bikagenda bigira kimwe n'uko natwe nk'amasendika uko iminsi ikomeza kugenda izamuka uko abakozi bakomeza kugenda bitabira umurimo uko imibereho myiza y'abakozi ikomeza kugenda irushaho kuzamuka ndetse n'igihembo kirushaho kugenda kizamuka ntawamenya n'ubundi hari igihe kizagera n'abakozi bagatanga ahubwo wenda hari uko bigomba kugenda iyo myaka bikaguma uko byaba bimeze icyifuzo cyabo bakavuga bati kibabere bitewe n'uko burya komisiyo do travayi bituma akenshi abantu bavuga bati ariko ndumva naniwe ngiye kujya mu kiruhuko cy'izabukuru uko komisiyo uko uburyo bw'imikorere burushaho kugenda burushaho kuba bwiza cyane ntekereza ko hari ibisubizo bigenda biboneka mu buryo butandukanye icyo cyizere kizarushaho gutuma ikindi navuga mu mwanya mwari mumpaye ni uko ndushaho gusaba kugira ngo abakoresha ni ukuri badashyira abakozi muri pansiyo mu bwiteganyirize bw'izabukuru rwose babikore kuko kimwe cy'itegeko rirabiteganya riranabivuga nta mpamvu yo gutegereza yuko bagombye kuzaza guhanwa kugira ngo bashyire abakozi babo mu bwiteganyirize bw'izabukuru abakozi nabo bagenzi bacu hari abakozi nabo baba bakiri ku rwego rwo hasi rw'ibyiringire bamenyere kwikorera muri bwa buryo bw'akajagari bwa muri informeri nabo ntibagira uruhare mu kumva yuko bagomba gutangirwa nabo batange bemere uruhare rwabo kugira ngo bagire uruhare mu gutanga umusanzu wabo mu bwiteganyirize bw'izabukuru izo mbaraga zacu twese abakozi n'abikorera ntizishyira hamwe ashiki ari ubwiteganyirize buzazamuka abantu bakazajya babona umukozi yuko atateganyirijwe ariko yagize impamvu zituma koko agiye mu kiruhuko cy'izabukuru ahindutse umuzigo kuri leta kubera ko ntiyigeze ateganyirizwa agiye kwinjira mu cyiciro cy'abagomba gufasha mu gihe nyamara yagombye ko ubwiteganyirize bwe bw'izabukuru bwabwo kuba mu gihe cyose avuye mu kazi icyo rero bakoresha bagomba kukidufashamo kugira ngo turinde imibereho myiza y'aba muturage izarushaho kugerwaho neza kubera yuko itegeko riteganya natwe amasendika y'abakozi turakomeza n'ubundi bukangurambaga bwo kubwira abakozi ko bagomba kubigiramo uruhare kugira ngo n'ubundi bwo kwiteganyiriza ari ngombwa ni ibyo ngibyo nimba navuga kandi ni ukuri tubashimiye ikiganiro mwateguye
urakoze depite Habineza icyo cyizere bwana Mutsindashyaka afite muragisangiye depite Frank Habineza ukaba n'umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi n'ibidukikije nagira ngo ngushimire cyane ku bw'akanya wahaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire nawe bwana Andre Mutsindashyaka ukaba uyobora sindika y'abakozi bo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro nawe nagira ngo ngushimire cyane ku ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire nshimire namwe nshuti mwari muteze amatwi ikiganiro dusangire ijambo cy'uyu munsi muri studio mwari kumwe nanjye Edi Rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.